Africa has got to be free. Fight on, brother, fight on, fight on and free your land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. Africa has got to be free by 1983. Come on, make us see, brothers, fight on. Fight on, brothers, fight on. Fight on and free the land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. You have paid your dues and you've got nothing to lose. And that is always my views. You got to fight on. I say fight on, brother. Fight on, fight on and free this land. I say fight. Fight on, free your fellow man. Cause if Africa is not free, then we all will be back in shackles. You see, my brothers, fight on.
Cyane Peter Toshe muri iyo ndirimbo nziza cyane, aho yavuga ati Afrika rwose igomba kwigenga, igomba gushaka ukuntu yakwigenga. Aho ari mu myaka ya za 1980 ngo yari ntarengwa, ariko rero uwo mugabo rwose yari yabibonye. Afrika iracyafite izo ngorane cyane zo kwigenga, Afrika iracyakoronijwe mu by'ukuri. Kandi rero umwanzi mubi wa Afrika ni abayobozi b'abanyagitugu bayitegeka. Dadi Shakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement, ivugira Washington DC. Uno munsi turi kuwa gatandatu, tariki ya gatanu Kanama, mwaka w'2017. Tukaba dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 5 isaha za Washington DC, saa 3:00 n'iminota 5 isaha za Kigali na Buruseli na Paris, ndetse na saa 2 z'ijoro n'iminota 5 isaha za London. Tugiye rero nshuti kubagezaho ikiganiro ku ngaruka z'ingirwamatora mu Rwanda. Ingirwamatora ngo yarangiye ejo, ariko buri wese yari azi ikizavamo, kandi n'ishyano ibyo bintu bizakurira abanyarwanda. Tukaba rero tugomba kubyamagana, bitari ukubyamagana gusa, kubirwanya, kuko amazi amaze kurenga inkombe. muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Tejon Rudasingwa, ariko rero hakaba hari Dr. Tejon Rudasingwa akaba ari perezida w'ishyaka Ishakwe, Rwanda Freedom Movement, ariko mu mwanya utarambiranye tukaba tuza no kuba turi na kumwe n'umunyamabanga mukuru w'Ishakwe Rwanda Freedom Movement ariwe Sixbert Musangamfura. Dr. Tejon Rudasingwa, nagira ngo niba uriho unyumva ufate mikoro usuhuze abatwumva. Dr. uracyakoma?
Urakomeye cyane Yozefu, amakuru yanyu aho ngaho.
Ye, tumeze neza, turabishimira Imana. Mumeze mute aho ngaho i Washington?
Turaho, harashyushye cyane, ariko nyine nk'ukuntu bivuze ngushimire nyine ko dufite uyu mwanya wo kuganira ku ngirwamatora nyine nk'ukuntu ubivuze mu gutangiza ikiganiro, kandi nsuhuza abavandimwe bacu abanyarwanda hirya no hino bakurikirana ibi biganiro, kandi mbifuriza gukurikirana ibiganiro neza. Ntabwo ari ikiganiro nubwo kiremereye cyane dushobora kurangiza uyu munsi, kuko ingamba mu Rwanda
niriho biracika,
tuzabana nazo igihe. Ntabwo nyumva neza.
Biracika gutya, sinzi impamvu zabyo, ariko ubu ndiho ndakumva neza.
Ubwo rero nagira ngo mbasuhuze nyine, mfuza gukurikirana ibiganiro neza. Murakoze Yozefu.
Nk'uko rero twateruye kino kiganiro tubivuga, tujye kuganira ku ngirwamatora yarangiye ejo, ariko buri wese yarazi neza ko umunyagitugu Paul Kagame azabona amajwi uko yifuza, urebye ukuntu igihugu yakigize igihugu kibikange, ibintu byose mu by'ukuri akaba yakoresha iterabwoba rikomeye, kandi tukaba tuzi ko azumira ku butegetsi kubera amabi yakoze. Ibidusaba gukora ibindi gusuretse gukomeza kumwamagana. Yanamaganywe n'isi muri iyi minsi, rwose hari abanyamakuru dushimira bakoze uko bashoboye kose bo mu Bwongereza, bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva twanaganira ku wa mbere ushize tariki ya 31 z'ukwezi kwa Nyakanga, twabaganira kuri iryo kinamico ryo kwiyamamaza rivanze no kubeshya no gusebanya, twarabivuze. Ariko nyuma y'iminsi ine nyine tukoze ibyo biganiro, ibyo twavuze mu by'ukuri nta n'igitangaza byarabaye. Paul Kagame ngo yatowe ku majwi 98% arenga, abandi basigaye nabo bifotozaga mu by'ukuri buri wese yabibonaga, ni nako twanabivugaga, bagabana inota 1% risaguka ho gatoya. Ikibazo rero ntikiri naho ngaho, ayo ari kubona yose, uretse n'uko nyine atagira nyine n'isoni zo gufata uwo mubare uteye isoni ubundi kubazigira. Ikibazo rero ni imyaka makumyabiri n'itatu amaze ku butegetsi akandamiza igihugu, ibintu byose biri mu maboko y'agatsiko, ashotorana n'abaturanyi. Abanyarwanda yarabahamuye, abaturanye urwango rwazamutse muri za Congo, haba Burundi. Mu yandi magambo rero, iyo urebye ingoma zabanjije, nta kuntu rwose tutabona amaherezo mabi ya leta y'agatsiko, turayaruzi neza cyane. Gusa tumaze imyaka n'imyaka tugerageza kumvisha amahanga ibibi byo gushyigikira Kagame, kuko Kagame yashyigikiwe n'amahanga kuva agitangira, n'ubu ngubu yakimushyigikiye kuko amuvanyeho amaboko ubwabyo. Byatuma abanyarwanda babasha kugerageza kwikemura ibibazo, noneho bakamuvanaho Afurika, nka kurya twatangiye nk'iyo ndirimbo ko yivuga nyine Afurika, u Rwanda by'umwihariko, hakabamo kwibohora. Muri mu ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement, twasohoye itangazo ryamagana iyo ngirwamatora, itangazo riza gusomwa n'umunyamabanga mukuru Sixbert Musangamfura mu mwanya namara kuboneka. Ariko mbere yo kugira ngo aboneke, Dr. Theogene, perezida w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement nagira ngo ubufashe ijambo utuganirize uganirize inshuti za radishakwe ku bibazo bikomeye si no kuganira ni no kujya inama y'ukuntu twagerageza kurinda igihugu cyacu amakuba. Ijambo ni ryawe Dr. Théogène Rudasingwa.
Murakoze cyane Joseph, muranyumva neza ubu?
Ndakumva neza cyane, biravuga neza rwose.
Yes, murakoze. Yo nibyo koko nk'ukuntu bivuze, ntabwo ari no kuganira gusa, ahubwo uyu ni umunsi mu by'ukuri abanyarwanda bakabaye bibaza aho tugeze ahangaha, aho tugana n'iki, kuko ni ibihe bikomeye cyane. Aha ni Rwanda, hari igihe ibihe bigenda biducika dusa nk'abantu birukanka ntidushyira impumu kugira ngo tunarusheho gutekereza nko kwibaza tuti ese ibintu byabaye nk'uyu munsi ingaruka zabyo ni izihe. Impamvu mbivuze ni uko nanjye ubwanjye muri abo banyarwanda nibaramo, kubera ko Joseph nk'ukuntu bino mu buzima bwawe iyo usubije amaso inyuma tuvuge imyaka 30 y'ubuzima bwawe uhora wirukanka, niyo utirukanka uva mu mahanga ujya
niko bimeze,
ariko uhora wirukanka uri bize kubera ibibazo igihugu cyacu tugenda duhura nacyo. Kandi wasubiza amaso inyuma ureba mbese ukuntu habaye disruption cyangwa se mu Gifaransa mu buzima bwawe n'umuryango wawe, wakwibaza iyo ufashe akanya gato ukibaza uti twagaha dute. Nkanjye ubu kuva ninjoro nubwo mu by'ibintu byo gukurikirana amakuru kuvuga ngo byagenze bite mu matora, ntabwo numvaga atari ngombwa kubera ko nk'ukuntu twabivuze Joseph twari tuzi bizava muri izo matora. Ariko kuva ninjoro nahoze nibaza nsubiza amaso cyane cyane nsubiza amaso inyuma kuva muri 90 aho natangiye gukorana na Kagame. Nsubiza amaso hari twatatu tubiri nagira ngo ntangirane natwo nsangire n'abatwumva n'abakurikirana radio, mbere yuko navuga bimwe mu bintu byo tubona yatereye amaso imbere akavuga ati se ibi bizahera amaherezo y'ibi bintu n'ayahe, ese twabyifatamo dute. Two anecdotes tubiri, kamwe ni Washington DC akandi ni Addis Ababa muri Ethiopia. Ni muri 1991 twakundaga nyine ku ya mbere yuko ngera aha ngaha Washington kantangirane na Addis Ababa muri 1991 nibwo iki gihugu leta yacyo utangiye kuvuga kiti batangiye gutekereza bataba abantu ishyamba izi nkotanyi ni bantu ki, ese twarushaho kubamenya twabana nabo dute, mbese ibintu byo gushakisha kumenya abantu. Nibwo rero twaje turi muri delegation mu Bakanyarengwe na Babizimungu na Mazimpaka name twaje nyine kuguhura niyo delegation y'Abanyamerika. Ariko ikintu ku giti cyanjye bwite kiri personnel nashaka kuvuga nuko ubwo nyine uburyo aho twari tutaraba abakire dufite indege zacu nk'izo Kagame agenderamo muri iki gihe, ubwo rero kuko ari jye wari ushinzwe ibyo bintu bya diplomasi muri Afurika niho natangiye kujya za Addis Ababa, ubwo nari naje muri advance mbere ye. Noneho yageze Addis Ababa mu bantu bari bamuherekeje harimo uriya Tom Byabagamba we yafunze ubu ngubu umuroko uri muri gereza. Kuko rero twahoraga twideburuya umuntu ashaka za means, natiye akamodoka gatoya rwose ndakibuka gatukura ka Suzuki umudamu wakoraga muri Oyuwa igihe wagiye gufata Kagame na Tom Byabagamba nibagiye undi mwana mutoya mu bari baherekeje Kagame turi muri ako kamba. Yewe icyo gihe nagiraga no gutwara imodoka nari ntarabimenya neza ariko tekereza kuva ku kibuga cya Disaba ugatwara umuntu twari ducumbitse muri Hilton uracyakurikirana
ndagukurikira neza
ukunda utwo dukuru ndabizi
cyane utwaye imodoka nturamenye no kuyitwara neza akamodoka uteye kanga n'urwara
no ubwo turi kunoza akambaza ati se ati bigomba nawe kuba byamutanga ati se uzi gutwara ati ndabizi gutwara imodoka none se uzi gutwara imodoka muri izi streets za Disaba kugenza dute
ikindi kibazo
ndaza kuba yitwa dukuru uko ari tubiri iya kabiri ni Adisaba rather Washington DC kuko ubwo twari nawe kumwe nawe na nyakwigendera Claude Saidi ngira ngo abakurikira ibiganiro nawe uramuzi
arazwi cyane mu mateka
na ntuza na Dr. Ndahiro kuko twaje turi aho ngaho ari Kagame ari jyewe ari Ndahiro wende wabonaga umeze neza kuko ngira ngo yari yabaye muri Canada yari Claude Saidi wabonaga ko uko turi batatu nabo ba escort ba Kagame twasaga nk'abantu batatu niko twagaragara tukiri
n'abantu
turara mu cyumba kimwe
mwese aho ngaho
ibyumba bibiri bene bya bindi bibafite imiryango
mwari mufite se twenda tugaragara two kwambara ngo muturuke
ibyo twari tubifite mbabwiye Claude we yari ipfiriye yitabye Imana impamvu mbabwiye sore uko ari ebyiri uko narebaga Kagame icyo gihe n'ukuntu nawe yaturebaga nubwo mu by'ukuri bimwe mu matwara yo Kagame yaje kwerekana nyuma pe no mu gihugu nubwo bimwe iyo mico mibi cyane cyane byo kwica arabitangiriye muri rugero muri ziriya ntambara zo muri Uganda kwa Museveni ariko icyo gihe iyo wamurebaga ku maso n'abatomaso twari abantu umuntu yavuga ati bafite inyota kuko kwari ukuntu bareba ibibazo igihugu gifite iyo tubiganira duseka ibintu byo mu Rwanda byo kwa Habyarimana abo ba dictators babayeho abo ba Idi Amin abo ba Mobutu ukumva mbese ukuntu twabiganiraga ukumva ari ibintu tunenga cyane ayuzuguritse cyane nubwo twari tukiri kure umuntu atazi bamwe muri twe tuzana birokoka kugira ngo tuzatange niyo nkuru abenshemo ntabwo ari byo turi buvuge uyu munsi ariko ku masacu warebaga ko hari icyo kintu cyo kuvuga ngo nidushaka tubabare nk'ukuntu tubabare uku nguku ariko amaherezo hazagera abarokoka tuzarokora u Rwanda tuzarokora abanyarwanda impamvu nk'ibyo bintu uko ari ibintu ababwiraga uburyo twabagaho uri Kagame umureba nka colleague nubwo colleague uyoboye w'umufatanyije ibyo bitekerezo niyo nzira ndende icyo kintu iyo usubije amaso inyuma ukareba ibyabaye muri iri kinamico wahoze uvuga ngo ni 98% wakogewe nahoze indeba bavuga ngo 99% urebye buriya ni 100% nari yamana tubona ubona bari abandi bafite buriya nayo batekereje barabaha nka dukiya two babagabiye ariko buriya ndabizi kuko no muri 2003 niko byatugendeke muri FPR barengeje 100% ahubwo bagira ikibazo cyo kugerageza kureba uburyo bari bugire ibyo batanga kugira ngo bye kuba 100% naho buriya ni 100% nk'ibindi noneho rero wasubiza amaso inyuma ibibazo by'umuntu yibaza byo kuvuga ngo itere amaso ukareba imbere ukavuga uti ese ibi bintu bizahereza he hari rero iyo urebye ukagerageza no kubyibazaho byinshi nta n'umuti ubifitiye kuko umuti ugomba kuboneka mu banyarwanda nta muntu umwe ushobora kubona uwo muti bwa mubwe ikibazo afite nuko nyine atekereza ko ari we kamara ko ari we imana sinzi ko abami babayeho mu Rwanda bigeze bakora ibintu bihungabanya abanyarwanda nk'ibyo bagitaje nyuma tuvuge duhereye no muri za 1994 ibyo bwaje gukorera mu Rwanda abami tubanenga byinshi tubanenga ko bagatsiko nyina tutaheka k'ubwoko bw'abanyiginya tukabanenga ibyo ngibyo tukabanenga ko bavukanaga imbuto tukabanenga nyine ko uburyo bategekaga ariko nta bwami bwabayeho ngo bwifitinge damage bugirire nabi abanyarwanda nk'ibyo tubonye byakozwe ubutegetsi bwa MLND cyangwa se ubutegetsi bwa RPF niyo ndetse ubwo butegetsi uko ari bubiri na n'ubutegetsi bwa Kayibanda bwabubanjirije nubwo nabwo dufite byinshi tubunenga tubivugaho imitekerereze n'imikorere yaje gutuma amaherezo bugenda buyoyoka bugasimburwa na Bahabimana ariko damage ikomeye cyane yabaye ku Banyarwanda niyakozwe na MLND ubu uyu munsi rero ibi byo tubona byo gutorwa ijana ku ijana abantu bibagirwa ibyo by'amatora ni iki urize ko ari ibintu nyine biba byatumye abanyarwanda bagomba kwerekana ko bakoma mu mashyi kugira ngo ubutegetsi bugaragaze ko bwatowe n'abaturage ariko ni ibintu bikosha kubera ko hari amafaranga aba yabigendeyemo uretse ko nkawe uze fujye usesengura ubukungu bw'igihugu ibi bintu byitwa ngo ni amafaranga aba yagiye mu matora burya ajya mu makompanyi Kagame na ziriya za Crystal Ventures ingira ngo abanyarwanda werekane ko izo mpapuro zigurwa mbese amakompanyi agomba kuba atanga ibyangombwa burya ni ibintu bigenda bikagaruka mu mufuka wa Kagame n'abo yishakiye bo mu gatsiko iyo rero jyewe nsesengura ibintu ukatekura mu ntuza eshanu ibi bintu aho tugomba no gutangirira no kuri ni kuri Kagame ngo we kuvuga uti ibi bintu bizamugwa amahoro icyo ni ikimbere icya kabiri iyo urebye ubutegetsi bwabaye mu gihugu cyacu ikoreye iby'abami na leta za gikorone n'ubutegetsi bwa gikorone tugatangira 59 ahanini uba wibaza uti se abanyarwanda twebwe dute abanyarwanda bitwa ngo batoye umuntu wishe abahutu akabayogoza wishe noneho no kwica n'abatutsi yitwa ko yagiyeho aribo arengera uwo muntu impamvu abanyarwanda bitwa ngo iyo umuntu yavuze ko bakoresheje igitugu kugira ngo bajye bamutore ariko ibyo nabyo bikwereka uko society yacu y'abanyarwanda iteye itora umwicanyi itora umusahuzi itora umuntu utegekesha igitugu kuriya ikamutora ijana ku ijana ntabwo bihagije kuvuga ngo Kagame ni mubi natwe ubwacu tuba kwisubiraho tukibaza ngo se ubundi bwo society y'abanyarwanda bari mu gihugu ubu ngubu batuye mu gihugu n'abari hanze yacyo tugomba gufata umwanya tukibaza tugasesengura ngo twebwe ese ni umuco wa gihake waturanzemo cyane ukanendwa kutuvamo ese n'ubwoba gusa bushingiye ko ari ingoma yica buri wese iza kera zo zisubiranagamo ibyo byo twumva za rucuncu ahanini n'abantu nyine bari bamenyereye yuko bafite aho bahuriye mu bintu byo gutegeka igihugu muri ubwo bwami ariko iyo urebye ukuntu abantu cyane cyane kuva muri iyi myaka yose yashize za jenoside ziduhoramo ibintu by'ubwicanyi intambara z'urudaca wenda se n'ubwoba bushingiye kuri ibyo bintu icyo ni icyakagomba gutekereza ibi bidufiteho ingaruka nka sosiyete y'abanyarwanda kubera ko natwe ubwacu nka sosiyete y'abanyarwanda hari icyo dutanga mu gutuma bene izo ngoma z'igitugu zabicanyi utwo dutse twabicanyi dushobora kugera ku butegetsi dukoresheje abatuye kuvuga twebwe abanyarwanda kanabakoresha kugira ngo bugume muri ubwo butegetsi kuguma kuri ubwo butegetsi nubwo ibyo bikora biba bibangamiye inyungu z'umuturage inyungu z'umunyarwanda cyo ni icya kabiri ya gatatu tugomba tuzakomeza tubiganiraho nuko iyo urebye kuva muri 59 kugeza kuri aya magingo ihinduramatwara amaherezo ryaje mu gihugu ntabwo kuri nkwiriye ihinduramatwara nkwiriye kuvuga ngo intambara akaduruvayo kagiye amaherezo kaza mu gihugu kakavamo izi za jenoside tuvuga ari yahitanye abatutsi ari yahitanye abahutu ahanini ibitekerezo bishobora byagira ingaruka ku gihugu bigahindura ibintu ahanini bibukira mu mahanga bibukira muri exile aho abanyarwanda bahungiye ibyabaye muri 1994 byaje bikurikiye nyine FPR abantu bari barahunze 59 ari abatutsi abana babo nibo bashoboye kwituganya batangira FPR ibyabaye n'indi nkuru ntabwo ari byo tuganiraho uyu munsi n'ubu ngubu igice kinini cy'abanyarwanda kiri hanze Kagame n'abambari be bakunze kuvuga ngo ariko ngo ni abantu bakeya ntabwo ari cyo kibazo ikibazo nuko ubuti mu gihugu uko babuteye ntabwo buha ubuhumekero abanyarwanda kugira ngo kwishyira bizane bashobore kwiyoruganiza bajye muri ibyo bintu bya politiki bamwe batsinde abandi batsindwe mbese nta burenganzira umunyarwanda afite aho umunyarwanda yumva afite ubuhumekero bukeya kuko umuntu aho yahungiye burya ubuhumekero bw'ubu ufite ntabwo ari bwinshi ntabwo ari bunini ariko ni hanze y'igihugu abantu bari muri exile nkatwe nibo baba bafite opportunity yo kugira uburyo biyoruganiza uburyo bahura uburyo bora gushyiraho ututwa initiative nk'aka ka radio tuvugiraho tukorera kuri Skype mbese ibitekerezo protest mbese byo bya resistance bikunze kuvukira ahanini hanze kubera ko ariho abantu baba bafite ubuhumekero abagiye babigerageza mu Rwanda byagiye bibagora uretse ko uko mu Rwanda byari bimeze tuvuge mwebwe ba Joseph mwabaye muri kiriya gihugu mbere ya 90 no mu bihe bya za 90 niba icyo gihe habaye ikintu cy'ubuhumekero abantu bashobora kuvuga ibyo bashaka bakiyoroganiza ubu ngubu iyo miryango yose niyari iriho kuri icyo gihe yatunzwe burundu kukuntu tubibonye bizingirwa amatora z'ejo bundi no kuvuga rero ko ikintu cyo guhora abantu ba nka FPR na Kagame kuvuga ngo abantu bari mu exile abantu bahunze ntacyo bitubwiye baribeshya cyane kubera ko iyo ubirye mu gihe kirekire iyo trend niyo tubona mu mateka cyane kurusha n'ibindi yuko abandi bagira uburyo biyoruganiza aribo bagerageza kureba icyo bakora nubwo biba bitaboroheye nk'ukuntu tubona ibintu muri opposition muri iki gihe ibintu bimeze kubera ko ya societe nyarwanda nahoze mvuga bimwe mu bintu bidindiza no hanze y'igihugu ibyo bintu turabibona kubera ko nibyo tumazemo imyaka 5 ababaye mu bunzi nkamwe Joseph igihe kirekire kundushura cyo kwagiye duhura nabyo kubera ko yandwara yo Kagame arwaye yandwara yo tuvuga ya MLND yari irwaye indwara ya societe irwaye no hanze y'igihugu kuko turi abanyarwanda iyo niyo ndwara natwaye icya mbere kubera ko hari igihugu nako ubutegetsi bushingiye ku gatsiko agatsiko kitwikirije ubwoko ni ukuvuga ngo no hanze y'igihugu abahunga bahunga cyane cyane ari ubwo runaka 99% bari abatutsi urwende na kane bari n'abahutu ni ukuvuga ngo ibyo bintu mbese byo kureba nk'abantu bakwiriye kujya muri resistance niyo bizata nk'aho bifite isura y'ubwoko niyo mpamvu nyine kuva muri 94 igihe kirekire byabaye abahutu bahunze kwisuganya kugira ngo bageze barwanye buriya butegetsi bwa FPR ariko bavuga ko ari abatutsi b'abasidenti bashaka kugaruka mu butegetsi nk'ukuntu muri Emerende bavugaga ngo inyenzi nkoranyi bari bashaka gusubizaho ubwami bwavuyeho icyo kintu rero ni ikintu ingaruka ubuhunzi nacyo ni ikintu abantu bagomba gukomeza kuzirikana icya kane nuko ruri mu karere abaturanyi bacu ni Burundi ni Congo ni Uganda ni Tanzania no kuvuga ibibera mu Rwanda bigira ingaruka mu karere iwacu nk'ukuntu ibibera mu karere iwacu bigira ingaruka ku banyarwanda ibya muri Congo uko byagenze mwarakubonye mu Rwanda kubera ko nta kuntu abanyarwanda uko bapfiriye muri Congo uko dema ubwo butegetsi bwa Kagame na gakoke kuntu bwabasanze bukabanyukanyikira muri Congo bwitwaje uko bimeze muri Congo ibyo rero karere tugomba kwitondera cyane kubera ko murabona n'ubu ngubu mu Burundi ukuntu Kagame na gatsiko ke DMA bagerageza kwivanga mu bintu by'i Burundi ubutegetsi mu Rwanda bwa Kagame bufite ingaruka kandi bufite ingaruka muri Congo yewe bufite n'ingaruka mu karere hariya kuko bahereza umunsi amazi yarenze inkombe nk'ukuntu byagenze mu mateka yacu ntawamenya ibizongera mbese ibindi bishobora kukuzamukira muri mu bibazo nk'ibyo ngibyo bikangira ingaruka mu karere iwacu icyagira ngo aho ibintu bikunze kugira ingaruka ni ku rubuga mpuzamahanga kubera ko iyo amazi yarenze inkombe ibibazo nyine bikaturenga tutagishoboye kubyikira ubwacu turatangira nyine tukajya mu mahanga gusabiriza kuvuga ngo nimuze mudufashe abanyarwanda bamaranye abanyarwanda baratemana ndibuka neza uriya Boutros Ghali wari ukurero ni icyo gihe cyagiye cya jenoside avuga ngo muri diskuri avuga ngo Tutsi za killing Hutu Hutu za killing Tutsi ngo za ancient hatreds aho kubibara kuri utu dusiko dukomeje kuyogoza u Rwanda icyoroshye ku bantu cyane cyane b'abanyamahanga ni ukuvuga ngo abahutu bamaranye n'abahutu bishe abatutsi abatutsi bishe abahutu reka tugende ntabwo banavuga ngo tugende tujye kubakiza kuko ahanini baba baradutije n'iyo mihoro kubera ko buri butegetsi bwabayeho muri imyaka irenga ijana y'u Rwanda ubuzima bw'u Rwanda abanyamahanga bakunze baba abo nk'abaturanyi iwacu aho ariko cyane cyane abo hanze abazungu b'abanyamerika abongereza abafaransa n'ababirigi ahanini baba bitwaje niyoroni ariko ibyo bihugu by'ibihangange ahanini bishaka biza bifite mbese uwo bibogamiyeho bigomba gufasha ubungo bigezweho nyine na Abanyamerika n'Abongereza gufasha ubutegetsi bw'agatsiko ka Kagame. Ibyo rero ariko ingaruka iyo zabaye nini cyane ibintu bigasandara, hari ingaruka zigaragara iyo tugiye kwitabaza nyine bakaza twamaranye bashakisha uri buvemo mushya ategeka abandi bategeka kugira ngo ibyo bintu bishobore gukora. Nibyo ngibyo mu mirongo minini, ni ibintu byinshi byo kuvuga tuzadevelopa mu minsi iri imbere, ariko ingaruka naho umuntu yanazireba no ku giti cye Kagame we ubwe ku giti cye bifite ingaruka. Hari ingaruka kuri sosiyete y'Abanyarwanda, abantu b'Abanyarwanda bagiye hanze aha ngaha barimo batwebwe n'abandi benshi abahutu abatutsi. Hari ingaruka ku karere, hari n'ingaruka ku rubuga mpuzamahanga. Joseph ngira ngo naba meni aha ngaha, sinzi niba umunyamabanga mukuru w'ishakwe yaje kugira ngo ubaze niba nawe yafata ijambo.
Nagira ngo rwose niba
yahageze. Ndahari, muranyumva neza?
Uraho.
Muranyumva neza?
Turakumva.
Nagira ngo mbashimire namaze akanya nkurikira ikiganiro kandi mbasuhuze. Ngira ngo mbonereho no kusuhuza Abanyarwanda bari bumva iki kiganiro kuri Radio Ishakwe. Nsuhuze n'Abanyarwanda bose ahangayikishijwe n'aho igihugu cyacu kiriho kigana, cyane cyane kuri iki kibazo dushingiye kuri iki kibazo no kuvuga cy'amatora. Amatora yacu ndabona amaze kuba neza neza nka muri Korea ya Ruguru, cyangwa se amatora nk'amwe ya Saddam, aho uwiyamamazaga yageraga 100% cyangwa se akaburaho utuntu tw'ubusabusa. Binyibutsa n'amatora ya MRND, nayo ni muri ruriya rwego yari ari. Amatora ya MRND ariko yari ameze bityo, rero ugasanga ubutegetsi bwarwanyaga nako, ugasanga FPR Inkotanyi irwanya MRND ikarwanya ibyo MRND yakoraga. None ukareba uko FPR Inkotanyi ikora, ukurwa n'isoni, ukavuga uti abantu amaraso yabo yazize iki kugira ngo abantu barwane bavuga ati tugiye guhindura ibintu, maze ibyo barwanyaga bakore ibiruta. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nagira ngo urumva suhuze kandi mbwire ko mpari, kandi nanavuga ko nifatanije n'Abanyarwanda bose bababajwe ibihozera mu gihugu cyacu, bahangayikishijwe n'ejo hazaza heza h'igihugu.
Hello?
Yenda kumva.
Urasa n'ugiye. Urakoze cyane muvandimwe Sigbert, ukaba uri umunyamabanga mukuru wa w'ishakwe Rwanda Freedom Movement nk'uko twatangiye tubivuga. Twavuze rero ko aya matora na kuyingirwa amatora ari ishyano ku Rwanda kuko ntiyagomba kubaho. Bityo rero mu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement twarayamaganye. Hari itangazo twasohoye twari twabwiye abatwumva ko nuhagera uri burisome, nagira ngo ube warifata urisome noneho tubone gukomeza ikiganiro.
Murakoze Yusuf Ngarambe. Nagira ngo mwe mumpaye nk'iminota nk'ibiri itangazo ndi kubisoma mu kanya gato rwose. Ndabumva.
Yego, niba uragira ngo tube twiganirira cyangwa nawe wabuganira natwe.
Tukaba tuganira hanyuma mu kanya.
Yego rwose. Mu kanya umuvandimwe Theogene Rudasingwa yavuze ati akenshi amakiriro ava hanze kuko imbere mu gihugu haba hatariho ubwisanzure, ibyinshi inkuru ziva mu mahanga. Gusa rero akantu wenda umuntu yakosora gatoya, nkatwe twari mu gihugu uwo wari urimo ndabizi neza, twari turi kumwe turiho turwana mu mashyaka, cyane cyane igihe umunyagitugu wa Habyarimana yemeye ko amashyaka menshi abaho atabikoze ku bushake abitewe n'igitutu cyaturutse Labour mu Faransa, aho Perezida Mitterrand yari yavuze ati abantu bazanga multipartisme kubera ko icyo gihe cyayo kigeze, abo ntituzabafasha, ntituzaba imfashanyo, kubera ko u Rwanda rwa Habyarimana rwari rukeneye imfashanyo rurabyemera. Haje rero na n'ikintu gikomotse hanze, ngira ngo urabyibuka neza, bityo twagira mu ngwerutse kubivuga hamwe n'abasendashonga n'abandi bagerageza gukora inyandiko bohereza Habyarimana. Bashaka kuba abantu benshi mu by'ukuri, ko benshi bagira ubwoba, amaherezo baza kuyisinya ari 33 gusa. Urabizi sibyo, niyo nkwigisha nagira ngo mbikwibutse gusa, nawe
ndakubwira kandi
urabyibuka neza cyane. Abantu 33 nyine bagize gusobanukira Habyarimana, ariko mu by'ukuri ari nko kumwibutsa ibintu atashoboraga kwanga kuko yari ageze nyine ahakomeye. Habyarimana rero nawe ubwo yari afite impamvu zo kugira ngo yumire ku butegetsi kubera amabi yari yakoze, cyane cyane aha ngaha umwihariko yica uwasimbuye umugore we, nawe yaguye mu bintu nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri, ndetse n'abandi bantu cyane bakomoka mu majyepfo bahoze ari abaminisitiri, abacuruzi n'abandi abantu, bamwe bavuga za 70-80, ariko rizinde niba nibuka neza avuga ko barenga 100, ndetse ko umubare urenzeho nawe ubwe atawuzi. Ayo mahano rero yari yarakozwe byatumaga Habyarimana wahorana inkumwanga ku mutima avuga ati nzagwa ku butegetsi kabone nubwo atabivugaga, ariko amaherezo biza kumugora kubugumaho uko yishakira abona ya majwi umaze kuvuga yo hafi 100%. Bityo rero ngira ngo six urabyibuka neza aho multipartisme itangiriye, niba nibuka neza ni nko mu kwezi kwa mbere 1991 twagiye mu muhanda i Kigali, urabyibuka neza six nagira ngo wibutse abatwumva, ndetse tunabibwire mugenzi wacu Dr. Theogene Utaru. Hari icyo gihe twagiye mu muhanda i Kigali tuzura imihanda ya Kigali, twamagana Habyarimana natwe ubwacu dutangazwa n'ubwinshi bwacu, urabyibuka twatangazwe
icyo gihe imyigaragambyo yabaye, kuko yari imyigaragambyo simusiga, cyane cyane abanyarwanda bugiye hari n'ukuntu twambara tukaberwa, abantu bambaye amabara yose ku buryo nk'ababirebaga nyuma bireba nko ku mavideo cyangwa se ku mateleviziyo, imihanda yuzuye abantu bambaye imyenda y'amabara yose, imihanda rwose yuzuye ubona ari nk'umugezi munini cyane uriho ugenda. Icyo gihe Habyarimana amaze kubireba, kuko abakurikiriye hafi bavuze yuko abantu bamunekeraga baramubwiye bati ibintu byacitse bizakomeye, kurya aba bantu ni benshi, ngo nawe aranyaruka ati reka nirebe, ngo aho yagiye kurebera rero abonye ukuntu abantu bari buzuye imihanda ari benshi, yahiye ubwoba aravuga ati ibintu birakomeye koko. None hahita yumva ko abanyamahanga cyane cyane bambasaderi bari mu Rwanda, kuko bari bamaze iminsi bavuga bati nyamara hari abantu batishimiye ubutegetsi bashaka ko muganira kugira ngo mushakishe ukuntu mwasangira ubutegetsi hakajyaho ubutegetsi bwumvikanyweho, kuko aba bantu umunsi baretse kwirirwa binginga ngo nabo bagire uruhare ku butegetsi bw'igihugu cyabo, umunsi baretse kwinginga igihugu kizabyara igihunyira. Icyo gihe rero nibwo yemeye kuvugana n'abayobozi b'imiryango ya politiki yari imaze kugaragara icyo gihe, ariko icyo gitutu koko nicyo cyamukango. Ntabwo rero icyo gitutu cy'icyo gihe koko cyaje yari yaranze ibyo amashyaka yari yarabyanze arabyangira, nk'uko Bwana Joseph Ngarambe bivuze Labour mu Faransa. Icyo gihe avugiye disikuru ikomeye cyane, avuga yuko nyine Abanyafurika twifitiye demokarasi yacu, ko demokarasi yacu
nabo yavuze, ntiyavuze ngo ni utuzungu nka mushiki wabo, ariko nabyo amagambo yajyaga kumera nkayo.
Ntabwo yatutse abazungu, ariko yavuze ko twifitiye demokarasi yacu rwose, anavuga demokarasi responsable,
ngo bajye bareka kudufata nk'abana,
taka cyane mbese demokarasi uko yibonaga mu Rwanda. Noneho nyuma rero nk'abajya bavuga ubu ngubu yena ngo yari yemeye demokarasi, yagize ate yagezeho aremera, ariko yemera ari amaburakindi. nka kwa kundi mbese nk'abantu bakunda abantu bakururana noneho ukava mu birindiro bakagukura mu birindiro byawe ukavuga uti n'ubundi nashakaga kubivamo ariko ubundi yavuye mu birindiro kubera imbaraga zari zihari yego hari intambara ariko hakaba n'icyo kintu cyari cyahagurukije abantu mu gihugu kuko iby'intambara byo icyo abantu bibeshyaho ni uko muri iriya ntambara nubwo intambara yateye ikaba ari iy'amasasu ikaba ari intambara niyo ntambara ikomeye umuntu yavuga yari ibaye mu rwanda kuva u rwanda rwabona ubwigenge nubwo harabaye intambara ikomeye kuriya icyo gihe nubwo intambara ari ihari hari hakiri ikintu cyo kuvuga ngo abateye ni abatutsi cyangwa se ni abana baba abandi bateye muri za mirongo ingahe nk'uko Habyarimana yabisobanuraga ku buryo rero icyo gihe bumvaga ko ubwo ari abatutsi hazaboneka inzira yo kubakumira hazaboneka inzira yo kugira ngo wenda nk'abahutu bahagurikire icyarimwe bakumire babaheze hanze cyangwa se babuze kugira icyo bageraho icyo kintu cyari kigihari mu myumvire cyari kigihari bavuga bati dufite za miliyoni na za miliyoni z'abahutu umunsi wose bahagurutse intambara izarangira ariko icyo gihe ibyo yabonye Habyarimana wubwe n'amaso ye n'abantu bakamubwira bati ni Kigali yose yahagurutse cyangwa si na Kigali gusa kuko banerekanye n'abaturage bamanukaga hariya za Runda hakurya za Kayinzi hariya Gitarama hakurya abantu bamanuka imisozi baza biruka basanga abandi mu mihanda bati nta nubwo ari Kigali gusa ni igihugu cyose kiriho kiza kwigaragaza icyo gihe rero yaravuze ati babahutu nari no kuzahagurutsa kugira ngo mpagarike intambara y'inkotanyi nta nubwo nkibabonye ubwirinzi bw'igihugu kuko yacishije make yemera kuvugana n'abandi nubwo yego yavuganaga nabo
Joseph hari dusigaje iminota niba umunyamabanga mukuru usome
narisoma none itangazo yego
ikintu kiganiro gikomeye cyane tuzagisubiramo mu
tuzabigarukaho
murakoze noneho reka nsome itangazo ya gishakwe Rwanda Freedom Movement itangazo twatangaje nyine tukimara kubona ibivuye muri ariya matora muri irengerwamatora umutwe w'itangazo itora rya Kagame risubije u Rwanda mu mayira abiri ku itariki ya kane Kanama 2017 Perezida Paul Kagame yongeye kwitoresha mu ikinamico ry'amatora kugira ngo yishyingure umwanya wa Perezida wa Repubulika yagize amajwi arenga 98% nk'ay'abanyagitugu bagenzi be bagaheraheza aba Stalinde ba Saddam Hussein na Kim Jong-un n'abandi bateye nkabo aya majwi si igitangaza kuko ari nayo yagize mu ngirwakamarampaka yo ku wa 19/2015 yari igamije kumuha ububasha bwo kuba perezida wa repubulika kugeza mu 2034 ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe ntiryemera ibivuye muri aya matora kandi rizakomeza kubirwanya ku mugaragaro Kagame yagaragaje ko yari azi ibizava muri aya matora kwa 14 Nyakanga 2017 ubwo yatangiraga kwiyamamaza mu Ruhango yemeza ko bizava mu matora bizwi ntibyamubujije gupoteza akayabo ka miliyari 5 z'umutungo w'igihugu mu itora yarazi ikizariturukamo cyane cyane ko n'abatavuga rumwe nawe batemerewe gukora politiki mu Rwanda igihugu icyo ari cyo cyose iyo gihindutse akarima k'umuntu umwe n'akazuke nta burenganzira bundi abategekwa baba bagisigaranye uretse ubwo kuba nk'umucakara mu gihugu nko kuba bacakara mu gihugu cyabo ibi byatumye abanyarwanda banyotewe na demokarasi izira amanyanga bata burundu icyizere mu muryango mpuzamahanga ibyo abantu bita international community uwo muryango nyine mpuzamahanga kubera ko ukomeje kurangwa no kubatererana mu bihe bikomeye ni ukuvuga ko ibisubizo ku bibazo bibangamiye igihugu bazajya babyishakamo aho gutegereza akimuhana kazaza imvura ihise muri 1994 mu gihe cya jenoside yibasiye abatutsi ibindi byaha byibasiye inyokomuntu jenoside yakorewe abahutu uwo muryango mpuzamahanga watereranye abanyarwanda mu ntambara zo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo Perezida Kagame na bamwe mu bayobozi b'ingabo ze bakoze itsembabwoko ryahitanye ibihumbi magana by'Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu ryari ryaratangiriye mu gihugu imbere. Umuryango mpuzamahanga ntiwashatse gushyigikira ubutabera nyabwo butabogamye. Twe tubona ari imwe mu mpamvu mizi zituma Perezida Kagame ahitamo kugundira ubutegetsi kugeza apfuye, kubera ko ibyaha akurikiranweho bya jenoside n'iby'intambara bidashobora kujyanwa mu nkiko kubera ubudahangarwa mpuzamahanga akesha umwanya wa Perezida wa Repubulika. Ingaruka z'iyi mitekerereze zirakomeye cyane. Kwicecekera kw'amahanga, kwiyerurutsa cyangwa kwitakuma bya nyirarureshwa kuri ibikorwa byo kugaraguza hagati abenegihugu bikomeje kuzamura akangononwa ko guhindura ubutegetsi ku ngufu no mu mifu y'amaraso. Si ibyo gusa, kubera ko ubutegetsi bw'igisuti buri mu Rwanda bwabaye icyamamare mu kuyoboza umutekano w'ibihugu by'ibituranyi nko mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Burundi, gushoza intambara mu karere no gusahura umutungo kamere na karemano w'abandi bizagira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda mu myaka magana iri imbere. Ibi bikomeje gutuma icyizere Abanyarwanda bakwiye kugira umuryango mpuzamahanga kirushaho kuyoyo. Igisubizo cyo gukuraho ubutegetsi bubi gisigaye mu maboko yacu nk'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ko amahoro akiri kure kandi ngo n'ikiguzi cyayo kizaba kirekire. Ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe rizakora ibishoboka byose kugira ngo ihumure rigaruke mu Rwanda. Turongera gusaba abantu bose bemera demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu guhaguruka bakamaganira kure iki gitugu, bagakora ibishoboka byose kugira ngo ubwisanzure n'ubutabera bigaruke mu Rwanda. Urwo rugendo rurerure twararutangiye kandi tuzarukomeza igihe cyose tuzaba tugihumeka. Turongera kugaya cyane imyifatire y'amahanga kuri iki kibazo cyo mu Rwanda. Bitwibutsa ibyo mu myaka ya 90 bigaragara ko nta masomo abantu bakuyemo. Turararikira Abanyarwanda guhindura imitekerereze bakitegura kubaka igihugu n'abana bacyo. Bikorewe Washington DC ku itariki enye Kanama umwaka w'2017, bikaba bishyizweho umukono na Perezida w'ishyaka Dr. Theogene Rudasingwa.
Urakoze cyane umuvandimwe Sixbert, ukaba ngibutse uri umunyamabanga mukuru w'ishakwe Rwanda Freedom Movement. Dufite amahirwe muri kino kiganiro yo kuba turi kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa, akaba ari perezida w'ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo uri umuvandimwe Theogene, ufate ijambo ugire wenda icyo warenza kuri iryo tangazo dukurikije n'ibyo twateruye turi mbere yo kugira ngo risomwe, unanzura kuko mu kanya niwe wari wibukije ko igihe gisigaye gitoya. Ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane Joseph. Ntacyo ndi burenzeho kinini, kubera ko nyine ibihe bitubanye bitoya. Agira ngo nkore comment ku wakoze kunyibutsa biriya wari uvuze uti ibyo hanze ni factor koko, ariko mu mateka y'u Rwanda n'ayo hafi, iyo tuvuga hafi mu mateka y'igihugu imyaka 20 ni nk'umunsi umwe, unyibutsa nyine ukuntu ibintu byari byifashe mu gihugu. Nibyo koko, kuva muri 59 kugeza kuri aya magingo, ikibazo ikunze kugira cyane cyane nicyo nagerageza gushimangira, ni uko iyo hari abantu bahunze bagahunga kubera iriho mu gihugu politike y'udutsiko, abo bantu guhora bari mu mahanga bihora ari ikibazo. Mbese ni nka threat kuri regime. Ntekereza ko abo bantu amaherezo bitinde
kuri menace kuri regime.
Icyo ni icya mbere. Ikindi nagerageza gushimangira ni uko nibura mu gihe cya Habyarimana wavuga ngo hanze zishobora gutekereza zikagira icyo zishobora gukora, nibyo byaye FPR no mu gihugu. Ibyo wavugaga na 6B nibura hari ubuhumekero, ibyo abantu bashoboye gukora nka risk bakajya ibyo ngibyo mbese byatumye Habyarimana arushaho guteza ati ibintu wenda icyo gihe ntiyatekerezaga amaherezo kuri we na famiye ye ariko urabona ko byagize ingaruka kuri famiye ye no kuri we no ku buzima bwe aho rero wenda aho umuntu yasoreza tukazongera gutangira aho ngaho nitubona kuganira kuri izi ngaruka ngo se abanyarwanda tubigenze dute twabyifatamo dute ko icyo gikuru ni icyo ngicyo nta kindi rero baje nk'ukuntu itangazo ryacu ribivuze muri spirit ya resistance kandi tukajya muri resistance ireba kure kube ko abanyarwanda bagiye bashukwa cyane cyane kuva muri 1994 bababwira ngo ejo bundi ngo Kagame tuzamuvanaho ubundi Kagame tuzamuvanaho ibyo ngibyo ubutegetsi bwa Kagame uko bufite agatsi ukuntu gateye ibi biradusaba yuko dutekereza mu buryo mu gihe giciriritse no mu gihe cya kure ariko dufite ibyo tugomba gutangira gukora muri iki gihe ibyo tugomba gukora rero ni kugira igitekerezo gihamye yo kureba abanyarwanda inyungu z'umunyarwanda zo kubwizanya ukuri icyo ni cyo gitekerezo kandi tuvuga tuti atari ibyo dushuka abanyarwanda kuko bamenyereye gushukika no gushukwa ibyo kuva mu 1959 kugeza kuri aya magingo ariko koko tukiyemeza ko ibyo tuzakora bizagirira inyungu kuri buri munyarwanda wese icyo ni cyo gitekerezo n'icyifuzo icya kabiri ariko cyane cyane kiva mu bikorwa ntabwo wakwicara gusa ngo wifuze ko ubutegetsi bubi zivanaho cyangwa se ko ubutegetsi z'umunyarwanda wese ko buzagira butya bukava mu ijuru nkamana ibyo rero ni ibintu tugomba gutekereza ariko icyo nasaba buri munyarwanda wese twese uko tutaha nibo tubwira ni ukujya muri spirit ya resistance kandi izamara igihe ariko icyo twahamye ni uko resistance amarezo izashobora gutuma ubwo butegetsi buvaho hakajyaho ubutegetsi buharanira inyungu z'umunyarwanda naho ngaho naba mpiniye Yosefu ngira ngo twasoza ikiganiro
twagisoza rwose nagira ngo ngushimire nshimire n'umuvandimwe Sixbert wasomye iri tangazo ry'ishakwe Rwanda Freedom Movement shuti mwarimu duteze amatwi mwarimu mwumve ikiganiro twabateguriye kuri uno munsi wa gatandatu ikiganiro ingaruka z'ingirwamatora mu Rwanda mwari kumwe nange Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa perezida w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement hamwe n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka bwana Sixbert Musangamfura naho ubutaha rero turashimiye kuba mwaduteze amatwi